Ni beats zingani chimaze kubaga nkashingura munsi isi Kizi streets ziran grateful sana ndahindura game izanye shuriki The real and thankful jarandinda ariko ari gutinda kuri murisi Banyabya turi kwikubaha na twese imitima iri kwicuza byinshi si Amwe mu macu umuziki urakwirinda twikira iki Ko natuye ari kwicuza kuba birangiye nsinze ya mini iki Icyo chaka ni muntu bunyeneye inama nka sinyidiri Simbasha no kuvuga kumbuga ubu nabaye travel ama Philippines gang Ndacyari yanga mwini kandi ntakuru na tripping Mfite mind inkotanye ndi genius ish na muntu wanyishe Nje mfite time yo gukora quality only since uri z'abandi singa n'ikindi mbisika yuzuye note z'ubuzima nta kintu wanyigisha Nije burya wumva uri gutanga umurimo Nije ucura imbunda ziri gucana umuriro Nije utuma wumva ufite ubwoba bukurimo Music game iri truly on Trumpish to the world Yeah, all of my niggas be winning Murabizi we lead in the city Nibuta mgira my millies Njiji ni afatishi zi lyrics Na hantu mbona tari on TV Batu tambora nagiri liri Unakuzanu kukora nigigi Gusaka cash nga po wizi titties Umusoro ti papa ni ho Nijo ni fujie na abgari vjo GTU vienda pabari wrong Nije wikushije na abgari home Nibanche bazi bino turimo Family future ni ho turi bro Nanu gonzi nunga no muri jos Kusatura boda ni kok turi ho Turi ho Nije burya wumva uri gutanga umurimo Nije ucura imbunda ziri gucana umuriro Nije utuma wumva ufite ubwoba bukurimo Music game iri truly on Trump is to the world
All of my niggas be winning, eh All of my niggas be winning,